You're with SBS Radio.
Masalo e maana tu e le au faafufonga le talale ana faasalalawina e le polokalami a le feed i le SBS TV i faafafine Samoa. O le aunga po o le angolo le tala, o le moli maua se taule elea Samoa e nofo i sini, na ia faapea mai ai o ia o le wiki o le whanaua o na mātua na o tama uma. Ma o le anganu uma le masani e Samoa, a le aise teine le whanaua se ulungale i, ua tausi faateine le tama wiki. Ma ona oia ole wii ole fanau ole ana tausi faateine ai oia e lona tina ma na ia moli mau ile tele oa a fianga o lona olanga tupu tupu ae ona ole nei fainga na faamalo si ona faia ia te ia e au fiai le ulangia oia ma le fai fai o tangata ia te ia nei wai ina songi songi penisini ma isia a fianga ua tātou iloa i Samoa le matua sese ole nei moli mau ma o se moli mau e ono whaiti o ina aile atunu uma na anga mamasani pe awhaapea e moni. Awa awhaapea e moni, olona winga ua soli ai ai a tatau o se tamaititi, ma o se itu ai ngā sā wanga mātu ia, le tauma whai o se isi e wha amalosi o na suia le itupā whaale tangata o se tamaititi. O le whaafafine whaingo ina whaasae nisi le ngangana Peretania o le gender dysphoria, po ole isi ngangana lautele o le transgender. O le tamaita i o Fran Monroe ua faa se fuluma le fitu tausanga le matua, ma na ia faaalia o le tūlanga upito whaingatā i ata ia i lona tupu tupuae o le te ena o ia e lona ainga.
One of the great tragedies of being trans is experiencing rejection from family.
Na ia faaalia o le teimi o laititi, ele o se teimi fia fia o lona tupu tupuae, ona o le tau fai fai, le faata wemu, ma le sā wā o isi tamaiti i ata ia. Na sā unua Fran Monroe, o le mea e sili ona tā ua, ma ia mana tua. O tangata e faafafine pe transgender, ele o se lātou filifilinga, ai o le tūlanga na whānana umai ai.
This is something internal and something inherent. To quote Lady Gaga, I think most people accept they are born this way.
O le vai aso nei na whaailoa mai ai le whaaiunga o se suesuenga se whaala potopotonga suesue sa NEC Melbourne, ua se fuluma le lima tausanga o whaia maa o fia ai le ova i le fitu se lau o ali i matama ita i transgender. O le suesuenga na whaia e le Hudson Institute of Medical Research i Melbourne, maana sila sila totoa i le DNA, ai mai se sene po o genes se se fuluma le lua i tangata e ngā o si ai hormone po sex hormones, ia e whaingoina o le testosterone ma le estrogen. Na sa unua Professor Vincent Harley o le Hudson Institute, e iai le suinga tā ua i hormone nei i le langona o se tangata po o ia o se tāne, po o se tamā i tai.
Well, we think that when it comes to gender identity, that is what makes you think you're a male or a female, that the sex hormones have a role.
Ai na sa unua fo'i Professor Harley, e te lele ngā luenga suesue o loo fia whaia, e au fia ai se ilo ilonga o le whai ai o tangata, e ilo ai le vāenga e whaia le nei filifilinga i le tamā itai.
We know so little about what makes us feel male or female, our gender identity. We don't know what part of the brain participates, you know, what region of the brain or what processes participate yet. So we're a long way away from that, and whether, you know, what's happening in the blood is not necessarily a marker or indicator of what's happening in the brain.
Ai o le whaalinga le nei le Hudson Institute, e pei ua au mai ai se moli mau i le gender dysphoria. Le tūlanga e masani o na moli mau mai ai le tūpā o whaafafine, o ia na whānau mai i le tino o se tāne, ai o lona māwhauwhau ma o na langona o ia o se tamā itaʻi. I au se tālia nei ia masalumia le o tesi malatasi pasene o tangata e i le itu pa transgender ma e iei mōli mau i le si itia o le nei au whai e mai se lava i le whānau. Ua whātolu ina le au whai o tamaiti ua whāsino i le whalemai o tamaiti le Melbourne Royal Children's Hospital i le tolu tausanga ua mawae. A tonu o se itu tā ua o le suesu enga le nei al Hudson Institute o le telepea i leo manatu whai longa tangata manatu sā wā mawhata wemu, ia i lātou o tātou uso matua whāwhine, na whānana umaia whāwhine pe transgender. Na sā unua Sally Goldner o le Transgender Victoria, e le matua manino masa o uma ni su suenga. Ai ole vaenga e sili ona ta ua, ole talia ino le tūlanga faa le tangata o so seisi, e au fiai ilato ue whanana umai, ma le gender dysphoria.
The possible limitations are that, you know, someone might still be trans but may not fit a particular DNA pattern. No medical or genetic test, I imagine, is perfect. And so everyone's experience is still valid.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.